Le Nkosi yimini osenzele yona. Le
Nkosi
ospe yona. Le Nkosi namandla lubabalo oluvela kuwe. Le mini yanamhlanje egcwele zintsikelele. Nkosi namandla siyadada kwintsikelo zakho namhlanje. Nangomso naphakade amen kungenxa yentsikelo ezivela ku ungenxa yobaba siza kuwe ke Thixo namhlanje siphakamisa izandla sithi asimbonanga uThixo ofana nawe akekho uThixo ofana nawe siza kuwe shamandla sigcwele izindumiso igcwelele ubabalo igcwele kuvuya emphefumulweni wami Enkosi Thixo namandla ngezinto ezingaka osenzele zona Enkosi Somandla ngokuvula iminyango evaliwe sangena nathi into zovuthela zinqhawuza ngenxa yenqabela inqaba yakho engakanani wavula iminyango baphangela abantu bakho lowana lowana lowa ufuna umsebenzi naye namhlanje lowana lowana uphilisiwe namhlanje lowana lowana ufumana into zakhe kungenxa yobabalo lwakho kungani ke ngoba singenawude Nkosi Thixo xa ndijonga unkosikazi wam ondiphe yena xa ndijonga abantu abantu ondiphe bona xa ndijonga abazali bam xa ndijonga abantu abandingqongileyo xa ndijonga apho ndihamba khona ndibona ubabalo lwakho Nkosi ubabalo lwakho Nkosi lundanele Thank you, Lord. Thank you, Dada. Thank you, Daddy. Thank you, Papa. Thank you, thank you, thank you. Thank you. How can I forget to say thank you? When you have done so much for me, how can I forget to say thank you? When you are leading me this way, how can I forget to say thank you for sending your son? Your son Jesus Christ died for me. Today I am what I am. Ndilendwe ndiyo ngenxa kaChrist. Nantsi imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Nantsi imvana yamazulu eyathotywa nguwe ke Nkosi. Ndiyabulela ke Thixo uma wayengekho uKristu uma wayengafikanga uKristu epleni yam ngaba ndiyintoni namhlanje ndiyakwazi ukuzenza zonke izinto ngoba kukhona uKristu ophila ngaphakathi kum ndobhekaphi nake Thixo xa ndingabheki kuwe nguwe Nkosi umncedi wobomi bethu salvation comes through Baba lwakho Thixo siza kuwe ke namhlanje sithi zonke izizwe nenhlanga ziyasindiswa ziyaxolelwa ngelo gazi lakho Enkosi 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 Thixo namandla Enkosi phelule sabatha Enkosi manga ngalanyama ngeliso lenyama Wena sikuboni ngeliso lenyama Sikubona ngeliso lomoya Sithe Nkosi Enkosi for saving our lives Enkosi To you be the glory To you be the glory To you be the glory In Jesus' mighty name Enkosi thank you Thank you Worthy Lord, you are worthy to be praised in Jesus' mighty name. Let your fire fall more and more in us as we walk in abundance of your favor. Hallelujah! Devil is a liar, devil is a loser. We are worshiping the King of all kings. Sithandaza kuumkani kaKumkani. UThixo kaThixo, wena ongahlulekile. Igama lakho malibonwe. Sonke izizwe masikhobe siqubude kwelo gama, kwelo gama, lelo gama, lelo gama. Savula ngalo iminyango evaliwe. Lelo gama sinkonkoza ngalo kumasango ezulu. Lelo gama singena ngalo kwindawo kuthiwa kungenwa kuzo. Lelo gama, ha Nkosi yam, siyabulela ke Nkosi ngelo gama likaJesu. Jesu Kristu, naphakathi naphakathi. Oh, yeah, umlamleli phakathi komntu noThixo uKristu enaphakade. In Jesus' mighty name sithi amen. Mawubonge wena uhleli ethroni yakho yokulawula unaphakade. Amen.
More music at spacegospel.com.